ɗo yostijo tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
fili dambile to ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Sy ko jom ñalli sakiraɓe heeɗiɓe joi en ɓuuɗi nokku yoma heɗintini holare mabɓe dow mali leydi ndi men heeɓi ko ɓuuri milliard uji temeɗɗiɗi capanɗe jeɗɗi jeɗɗi CFA e widdunke en keɓen ndiɗo jawdi na wawi nawtorede le heeɓi yoɓɓugol ñamandeji kañe protégé ji kewɗi goɗɗi to tesistonno me tesitta jafoɗon to tesittonno baɗe ɗiɗi caggal men wolde hakkude larmi mali e ben terus en fa hande réseau téléphone dartaki on wattu goto o larmi fenni heppugol ngol yimɓe holiti waɗama toon keñen fedde hayɓonde kabaru woteji ley malli dardi lamkoɓeɓe teddinde mbiyanna toɓɓere jaɗɗoɓerde sériyaji moɗo wotte mbiyanna dow suɓagollo golloɓe ley gollirde age haala muɗum memama e ley humpitigollo kala yontere fedde nde alalbari hande ɗin goni semi kabaruji amen hande kikiri alalbari sappo août 2022 bisimilla sakiraɓe halɓen leydi mali ndi min leydi mali ndi watti e ben jiiba ko ɓuuri milliard uji temeɗɗi capanɗe jeɗɗi jeɗɗi CFA yo jawdi nokku UMOA e ley communiqué woni ko ministére keɓe humpiti ɗum ñande talatare nde ndiɗo jawdi heɓama saabi imma daraji joi en ɓuuɗi ɓe e ben e wi communiqué o kanko kalifa goyta wonko heɓen keɗe fayita ngo Ousmane Niall Bouly
e yoɗɗum ñammade nde mali wowa heɓude hono muɗum ley le fole UMOA ngol ɗum hollita ley communiqué o ɗatol ngol ministére kumaninde keɓal e ittugol jawdiji jokkingol dow imma daraji trésor public nangi hakkille sanne faabirtoɓe jawdi do heɓugol milliard ngaji ko ɓuuri temeɗiɗi e capanɗe jeɗɗi tawi ko tewtano arande yo milliard ngaji temeɗiɗi e capanɗe jeɗɗi ko ɓeyda ley windande nde ɗum woni o golle waɗi dow temedere fuu temedere e ɗiɗi ittoɓe ɗi jawdiji ko ɓuuri hewde muɓɓen fuu ley leyɗe jetti lefol ngol iwrata adde ɓe majjun ana hen malinkoɓe ko ittatano ɓuuri milliard ngaji capanɗe jeɗɗi e jeenayyi jokkiniɓe burkina ko ɓuuri milliard ngaji capanɗe jeegom kañeɓe kodowir ɓe ko ittata ana ɓuuri milliard ngaji capanɗe joyyi e nayyi ley communiqué o ɓeydama wiyede o golle o waɗino gasiri seedama wiyede ɗuɗum laatake hoolare hakkunde ittoɓe jawdi ley laamu mali o kañum e gouvernement o dow immadaraji muɗum banggal politikaku keɓal ittugol jawdi e kanankoɓe leydi ndi hollitinde wiide wirfitagol mali ley luumo forba ley lefol UMOA ngol laatake sababu lobbo ɗum waɗi caggal jukkugoji imminaɗi dow leydi men ndi ko waɗno hakke lebbi jeegom
modibo mawo maglo yo mbiyen dunke keɓa holti wiide mbiyen keɓal ngalɗo ndiɗo jawdi ne wawi na hulta wiide jaati hoolare hewtama hakkude mali e papatoɓe ndenno e wimakko ɗum ɗo ndiɗo jawdi ne wawi ɗum ɗo laatade sababu yuɓɓude ñamajiɗi e kañe ɗum hinnade mbiyen almusaɗɗaji goɗɗi ɗum hanni astra jara keɗan fayistango Aly Cissé
emin ngol jukkoje ɗe ɗo leydi mali ndi laatike sababu wartirdemo ɗe luumuji UMOA leydi mali ndi a bada ana yiɗa yimɓel ngaɗoɓe immadaraji uroɓe sella saabi leydi mali ndi a bada salaki yoɓɓude ñamane muɗum jawdi ndi ka adado muɗum ana mawni sanne nga fati jeggite feyi wiide leydi mali ndi ana yetto lebbi jeegom takkano bangue ɗe luumuji afrique ande tan wiide won ñamandeji kanɗi yoɓede ɗi leydi ronkino yoɓɓude saabi ndi cindanodi ɗum ne wajibi kina yoɓe yallaɓe keɓa ñalmade kase
sakiraɓe tuto haglaji ma du kabaroji on banga bemba amen facebook kaydi twitter téléphone réseau muɗum waɗa fito tesitte ben ley saaha leydi mali ben yimɓele gonɓe toon doguiɓe saabi rafi ndenagu ben holtiwide heppugol ɗiɗobol waɗama keñen nden fa kanko waɗɗo plateforme e ben guuɓe kaptoje ɗe gonɗini jaati golɗo heppugol ka noon larmi mali fenni ɗum keɗɗan ko heremmi hoore heɓani du fayistango Ousmane Niall Bouly
laarme mali holliti dow twitter hollitinde wiide bonanda goɗɗo waɗi dow dakode soldage e mali tesitta yeɗum haalaji ɓoli tan noon ɗi haalaji yoppineji noon ɗi ngala fuɗɗo kaɓɓi ɗum ɓeydi wiide soldage e mali ɓe ɓeydi wiide immadaraji ana jokkini wadde no hanir ley o nokku wayɓeɓe mobilaji muɓɓen pikkap ngaji ɗiɗi bonnama tawene fa hadde ag mahamoudou mo plateforme guɓe joguiɗe kaɓoɗe ɗe gonɗini wiide o bonanda waɗi nanallaji kewɗi keɓaɗi hollitam wiyede o bonanda waɗi keñen wattu yamde sappo e go'o fa han e ɗi nanallaji hollitam wiyede kulol ana wodi to tesitta to yimɓe gendi ana gondi e dartude koye muɓɓen heɓɓe sottade ɓe ana gondi hakkude guelle an songo e gawo o kabaru ana haɓɓi hoore laawi kumpitirɗi kay galda e heɓede ley gendi ndi wattu joni o meccintinde wiide o bonanda waɗama tesitta alan ƴaɓɓiɗo o larmi mali holliti ley kumde ɗon keddi hen no gayɗi ɗon mbarmi jeeno woni majjuɓe hedde soldage e mali hedde wayɓe mabɓe jeɗɗo woni solicinaɓe hewɓe mbarmi motugaji jeɗɗi du kuɓɓa ko ɓeyda wiyede ley communiqué o civil e nayyo honɓe yonkiji muɓɓen keddi hen mobilaji e cuuɗi kewɗi bonna dow wadde immadaraji haɓugol e terrorisme larmi mali heeɓi kaake kaɓorɗe kewɗe wattu joni o ɗe kaake gattama e juuɗe hooreɓe laamu hakkundejo o talatare jeenayyi lewru uttu ndu
e ley humpitigol mabɓe mbiyanna kala yontere halalbari hande sappo outu modern mali mbiyanna holti Palestine ana mimsiti mbenda mursera yonkiji civil en kanyi habitibe le hipkongoji ngada di le nukuji kewdi le dindi ndero yontere bany goddo don no gollir nda ndar mbenna holtiwide ben gollir kabar wuti inde holtiwi ndar lamkobe tirdindi sanne ministeraji kumani di mbenna kabar wuteji sabi hakilo mabbe le tobere jodobe rende lili mali mbenna lamkobe yiddi sariya dun ko holti docteur Ibrahima Sango horejo model Mali holdi holti dun odo halal wa jati ben latade hello li ben hejo lanalu ben gulleji transition donc ko hadina draman mago hanni du kedda façon alcisi.
Nous pensons que le retard dans la mise
en gol fedde mum no dirta age o tardugol mudum kuteje mudum wara matede sanne do calendrier mo woteji di warta fa landinele mudum yimbel sappo e joyon kannobe tawere de do fedde ana hanno ju inade ila sappo e tati lewru juwe bettino ma fala nyaloma hande o wala fuko wada hen hande ne sappo lewru utumi ngoni dun ne ciddala goto ciddala goddo mawdo matede hen o dun woni yimbel kambe tawere le fedde age ne ni region ngaji di ni commune ngaji yotta le cercle fa eto amma kan konsila kanindu ana hani ju inede boyi fu sappo e jena lewru september so dun ne heba ka wadede kutteje mudum wara matede du wuteji goroji fa landinede buri fu referendum o chartado sappo e jena lewru mars hitane 2023 minen kam min emili gouvernement ana hani beedule imma daraji de wondi wadde di yalla sariya o ana teddine wakati o jabbake juude amen minen ga
yimbe lehobe nangama mbi na babadum suudu kasso kay tiagal mbi na wara hore jogu sidibe na wara yontere mben jonte kewde hande denno e serafuji hultiwide kabar on mben suudu sariya kay kambe mben pelle ko monide hakiji tomonten e mben haboja dun mben margal leedindi huliti mbeltange sanne ko dum yari yaso ni mamadou konati yo kanko lollido rasmande ko kanko nyuba mben yubna golleji to fedde gamban on ko hanni kamke da fa sango alsisi
wakat jon o ka kaitaji di ana juude sariya imma daraji di do ana wondi wadde no wodiri gendarme mb nangino yimbel nogayo tiagal lugo goji ngadaadi lanito yimbel sappo e jetto cikitaabe be debbo goto woni hakkune mu en ka niltirama yaade suudu kasukay yimbel masim bimbe odo debbo nayejo jon wana arande mudum be ngadino gidaali fewde e makko be biso be ngarta kasange makko be jottini aadi mabbe yimbel ngabbe odo golle bondo kay cikitaabe wobbe kanyu en ka ana juude sariya han suudu sariya no jeyi wadde ko hani wadede ko minen kam miden jidi sariya o sare no hani dun taw woni ko mi tawtata le nuygal sariya modo mo leedi malini jodde mudu o ana holita wiide le him ibe leedi malifu e gotu bangal ko handi e ko hani wadde margal wana hunde kande jabenede le leedi
batu hakune men gobe yimbe dina mbenna fuddi talatare kenyana bamako do ngal do kawtal hakune mbenna kambe yimbe dina kenya ministere humaninde dinaji mbenna e wi landini be latto sababu sembinde men gollidal hakune mabbe ko buri tema do yimbe le ngari e mudun e ngle ngal do kawtal balde didi do nafaka kaltidal hakunde yimbe dina kanko fanmata ko juna wonno to ke da fa sawo alcc fatimata mayga
ngal do jidal walan tikkinde golleji goddi hakkune amé e soudu ministre momi golle wi mudu non holitide wi da udu koni goto le fedde ho conseil islamique ne o beeli hendu wi da odo bato waran latade sababu e juudmaabe jodaade so haala do toppi yogaaji bilide e jina fade projet o jabenede
le bato odo ministre o hollata min sariyaaji kan joinede di min kalda min kawra do mum ko wemmi min handen fade sariyaaji di joine tawi min andana dum hunde
soldasi en debe jeneo leedi Cote d'Ivoire hala mudum du ana wonno e jidangal kanko cardinal Jean Zerbo ka ana narda himbe fu wada ko waawi yella en dan gonda hakkune leedi Mali e Cote d'Ivoire ana heddo
ce qui nous oppose aujourd'hui
comme imbe to Cote d'Ivoire minen dinan ko be min dattirto dun hono imma dara mo wada e abada min gadan e bawde amen fu fa dewral ngodu do hakkunde leede didde gondu do e bonnede o heddo
secrétaire général soudou ministre kumanido kabaruji dina e fina tawaji le lindi holiti wiide ana jogi jikke tiagal odo bato balde didi dinaji le leji ni fu waran holitide dati bawdi sembinde nango jurgol le lindi
sidio tamani do faba muya gouvernement leedi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
sakrabe li kabaruji amen mbiyan kreduji to nyafungati hultan wide ho radio mbiyan service ag ben awgal ngup yuptama nyande jitti lewru out tiagal lebina e juude mbiyan joon en kabore ciutibe mo nyande joy lewru me mbiyan ni wottumo wondo imadara yaade nokku hamma koyra ngudirdo nyafunki no kloji noga etati mbiyan haybude golleji awgal denno holti worti nyande leddi jitti lewru out nde to galle makko mo selli basfu wala makko denno yimbe galle holti wide ka dum woni ko matte makko basfu wala makko non hewa kala makko hewal sanne e wi mabbe wakor jona kay kabaru fu hokka be ko dum sabi o yoppita to segu ton ko warta mbiyan taruji unyaa didi temedo joy mbiyan woni ko nawtra bangal tutugul ledde hika ele nukuloli ro mbiyan ele ladde lulu ro fanzana ele mbiyan commune pelengana kabaru hototama kenyan jenaliru utu wurande ardibe zufure segu wadi wattu mbiyan imma dara mbiyan tutugul ledde le region sosili hika mbiyan wonno mbiyan hinnade kabaru dentan hinnade kabaru mbiyan tutugul ledde wanda mudun e wilani be woni faminde jamarnde e ben imma dara do ben tutugul do tutugul ledde e nafaka mudun ben landini dun woni hore men gollirde humande zufure e kanye papato mabbe en timinana kabaruji di mbiyan to minyat holta wide horgol ben wondi wadede do mbiyan bonandaji do robe le kominingaji to minya mbiyan e kanye fangasu ben wadi go mbiyan landini dun woni international medical corps ke kanye dun projet dambe denno horgol gol fanda mudun yo mbiyan andude bonandaji ngadetede le cercle yalla mbiyan fiandidi dabere dum fuddi nyande do golle fuddo nyande jeddi lewru uttudo ne ala ben jukitor fa nyande jeme kam sari sapu go olur utto saka ben tumita kabaru amene mi tota sarfu mi tado be 3w.jutamani.org moddo dum jamu 3720 do sadio tre medan magazine ben magazine am hande hana yowi do ben kamben kabaru demal to nyono ton ben nokku office o denno ben imadaraji wadama e tateji kewdi so na nokkuji nay dum woni moloddo debugo be wandi hani kurmaare dum woni dum non kanko ben horajo kabaru kanko gollole office holiti ben lado amen to nyono ton Moussa Malisso ko mo wi Abdoulaye Tapili kedana fetan mi hore yo en kire jam.
La campagne s'est bien démarrée dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'il y a des cas d'insécurité, mais ça ne nous a pas empêché vraiment
de faire la mise en œuvre. Yungonga rafunde na gunawodi ka nuharta min hinade oro golle o fayota de jandi tabanta de juillet 2022 nokuji gese huncenadi hore yukubadi unyasi sapuitati taruji alahali chapone jena liu temdere dina chapone jeti liu temdere ramanen ya omwatu goto jaudi lulirundi redevance yo muyopete sabin jam nautura dam le golle o denno notortobe be njobanta office du Niger oro kalisi edin yowi dun do alahali gese gollado denno kala mo yobayi ndido jawdi mawuri jomun jukete min kinoto kabar mudun wattu yoro e wattu ndungu sabe wattu yoro golle jardin won ko buri hewde e wattu lewru septembre so bangal marokay wattu lewru janvier wana hika dum fuddi ana wara dubi tati ma dubi nay tade fi hebgol engrais di nawudi min kumpiti lamudun bangal mudun denno be mbawi hinnadi adi mo bammi subvention engrais o fuddi do nyono do gila nyandi sappo jetti juillet adadu mo office o totta yoko warata umnyaaji temdere umnyaaji chapande jenay chakuji yo alhali umnyaaji jenay e temde nay e chapane jetti didi ton ngaji e les zones office jati kay adadu o yo umnyaaji noga e jiddi e temde jitti e noga gu chakuji kiloji 50 alhali ton ngaji udnyere e temde tati chapane jenay e gu wakar jun o chugo engrais le lumoji di yoko buri umnyaaji jitti e temde di sefa dun yoko engrais bodejo lulido DAP angri danejo lolido ure yoko buri unya jeegom e temere jeegom sefa chakuji jeegom natata e taru goto nay ure e didi DAP denno dabare wonde mo nawturi woni hinnade angre ngaji finatawa
DAP bon l'alternative que nous quand même on a pu choisir la production et l'utilisation de la fumée organique